Recorded for MyLoveSaidMusic.com.
Sound spy.
Abba.
You like a kibudu, my daddy. I find out I have you already. Baby, to spend it. Passion, yeah, my food be no daddy. Like, Oko. Nishike, Oko. Oko. Baby, Oko. Oko. Nishike, Oko. Oko. Baby, Oko. Kalushinani na bikarakos. Oh, bikarakos. Usije ukamwaga mwenzio nta lost. Oh, tani maliza. Oko, nishike oko. Oko, baby oko. Oko, nishike oko. Na Mona Lisa na Aisha, wakati unanimaliza, unanimaliza. When do unanifana, nifaya. Oh, wale vikaragosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike huku. Wapi, wapi nishike huku. Oh, oh, oh. Sana, sana. Oh, Liliana, Gidiana. Oh, nani maliza hoko. Nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, mi nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata, kidogo. Nata, na mikogo, ataka, kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata, kidogo. Nata, na mikogo, ataka, kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, nisara, nisara.